Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi aphinde sihlanganise futhi namhlanje ngosuku lwangeSonto.
We thank the Lord very much that we are able to gather like this on the Sunday.
Njengabanye abazalwane abahlangene bemkhonzo uNkulunkulu, nathi sithole inhlanhla ukuthi sithulise izinhliziyo zethu sizwe uNkulunkulu ekhuluma nathi.
And as other believers are gathering together, we are also thankful that God has given us this opportunity.
And
may it be the prayer of each and everyone that as we are gathered, that the Lord would not pass us by and speak to our hearts. Shall we pray?
Nkulunkulu wethu sisondela kuwe nakulesi sikhathi samanje siza kuwe Nkulunkulu njoba sihlangene singabazalwane sikhonza siyacela ukuthi ube phakathi kwethu.
Our God, we draw nigh to you as we are gathered. As our God, we pray that you would be with us.
Busise konke Nkulunkulu umculo wekhwaya busise nezwi lakho futhi elizoshunyelwa kithi lithole indawo ezinhlizweni zethu.
May you bless the singing of the choir and your reading of your word, and may it find a place in our hearts. All of this we ask in the name of our Savior Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Kwayizocula amacula bemathathu ke lokuqala ngelesijalimani amazwe sambulo uJohane ethi ngabona ohlezi esihlalweni sobukhosi inkosi uJesu Kristu ikhuluma ithi bheka ngenza konke kube kusha. Okwaqala kudlulile bheka sekuvela konke okusha. Mina ngingu Alpha no Omega oza kimi ezofuna amanzi ngiyomnikeza amanzi aphuza amanzi ngesihle. Ngakho ke wonke umuntu omileyo makeze aphuze kulomthombo oqhamuka kuyona inkosi uJesu Kristu ngoba yona esiqalo nesiphetho. Ngakho ke masize kuyona inkosi. Lesibili ngelesingisi la sisho khona sithi siyahamba ezintabeni emaqhumeni emathafeni sifuna izimvu ezilahlekileyo ezomsindisi wethu uJesu Kristu sizibuyisele esibayeni okuyisona sona. Ngakho ke masiphumeni njengempi kaNkulunkulu sihambise lombiko omuhle kangaka ukuthi abantu mababuyele kuyena uNkulunkulu. Sigcine ke ngelesizulu nesingisi iAfrika mayibuyele kuNkulunkulu.
Choir was singing three songs, a German song. Words come from Book of Revelation where John saw the Lord sitting on his throne and him saying, "Behold, I make everything new. I am the beginning and the end. I am the Alpha and the Omega. I am the one that brings the water of life. Come to this fountain so that you also may receive eternal life." And then the second song is an English song, Seeking the Lost. And the last song is an English and Zulu song where we are calling everyone to the Lord, and we're saying Africa back to God, and we're also saying that may our oil be there, that our lights and our lamps might shine.
Das A und das O. Buddha, 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 Budd Ngiyanibingelela nonke enkhona enqalayo nenjwayele ukuba khona.
I greet all of you, you who are here for the first time and you who usually come.
Kumusa kaNkulunkulu ukuthi singakwazi ukuphinde futhi sihlangane simkhonze.
God's grace that we can gather once again to worship him.
Abanye bethu bahambile bahambele emagantsheni lobanibona singaphelele.
Some of us have gone to different branches. As you can see, we are not complete.
Ngokuhlonipha nje ukukhulu sizocela ukuthi izingane kababa zizela phambili nabakhwenyana bezela phambili sizoyizwela nathi sifudumele.
In respect, please, if Baba Mfundisi's grandchildren and children can please come and stay.
Nabazihlobo nje beze abahlobene nomndeni ababa Mfundisi Stikini beze lapha ehlalweni.
And if you sit here in front, and those who are also family of Reverend Stegen, we will feel warm and we'll feel at home.
Sijabula kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi nathi sibabone nabangekho abanye bawelile nje bale phesheya amawele amabili bahambe nabanye bale phesheya nakhona bathi uNkulunkulu uyasebenza.
And there are some that are not here. They are overseas and really they say the Lord is at work.
Ushukuthi ke nabanye bazohamba futhi bekhona emazweni aphesheya sizocela futhi nibakhumbule emthandazweni.
And there are also others that will be going to countries overseas. Please, will you remember them and pray?
Sibonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu namanje siyambona esebenza.
We thank the Lord. Even now we see him at work.
Ngoba nami le bayasho ukuthi uNkulunkulu uyasebenza namanje sambona futhi uNkulunkulu esebenza phakathi kwethu.
And there overseas as well, the Lord is at work, and here as well we see God at work amongst us. The choir sang a song, which is a prayer. May the Lord give us that oil, that our lamps are shining till the Lord returns.
Kwangathi nathi singaba nalowo mthandazo ukuthi uNkulunkulu noma ubani la ekhonza khona noma kuliphi ibandla noma kuyiphi inkonzo noma ekhona la kodwa abe nalowo mthandazo ukuthi ngiphe lawo mafutha izibuye inkosi ngihlale ngikuvuthela.
And may everyone, whether you are here, whether you are listening, may you have that prayer. Lord, may I be on fire. May my lamp shine until you return.
And may
it be your prayer, may it be my prayer, that the Lord will always find our hearts burning until the Lord returns.
Ngoba kuMatthew 25 kuthiwa umbuso wezulu ufanisa nentombi eziyishumi.
Matthew 25, it says the kingdom of God is likened to 10 virgins.
Ezinye zaziwula, ezinye zayihlakaniphile.
Some of them were fools, some of them were foolish, some of them were wise.
Lezi ezaziziwula nezayihlakaniphile zayilindela inkosi umyeni ukuthi uzobuya.
Those who were foolish and those who were wise were waiting for the bridegroom to come.
Zazalinda, zaze zazumeka, zalala.
They waited and waited until they got drowsy and slept.
How much kufika lapho ukuthi nanga umyeni usefikile ehlakaniphileyo zathatha izibani zazo namafutha.
And when they got word that bridegroom is here, those who were wise took their oil and they could go with their Lord. Those who were foolish, their lamps had no oil.
Sicela ke manje ukuthi abanike nabo bathi hayi lamafutha alingene ukuthi sihambe nawo hambani nofuna kwabathengisayo.
And asking oil of those that had, they said, no, this is just for us. Go and ask those who sell.
Zahamba ke nomyeni zafika lapho zangena.
And they went with the bridegroom and they entered.
Manje mayifika lezi ziziwula bezingenawo amafutha zafika sekuvaliwe.
And the foolish virgins, when they arrived, they saw the door was closed.
Hawu kwatholakala ukuthi inkosi sithi ngiqinisile ngiqinisile akunasi.
And the Lord said, truly, truly, I do not know you.
Hawu zahlupheka seyifika indlu isivaliwe. Ezulwini sekuvaliwe noma inqonqoza inkosi Jesu sithi anginazi.
And how desperate for them when they arrived there and the doors were closed. When you get to heaven and the Lord says, I don't know you.
Kusho ukuthi kubalulekile ukuthi umuntu ayicelele enkosini ukuthi inkosi mayifika ngokomoya engathi ngamthola amafutha ekhona emfice futhi inkosi eyivuthela.
May it be everyone's request and cry in their heart, Lord, that when you arrive, that spiritually when you arrive, that my heart is full and that I have oil.
And
may it be the prayer of each and everyone when the Lord comes to fetch you, that he finds that you are burning and that you have oil and ready to meet him.
Kunezwi latholakala encwadini yezaga. Ngizokhuluma la ngesibani bengikhulumela nangokukhanya.
There's a word in Proverbs. I will speak about a lamp and I will speak about light.
Sizokhuluma la noma sizokhuluma ngesibani sibe sikhulume nangokukhanya. Lesi sahluko engizokhuluma ngazo kushuthe testimonini ledala nasethe testimonini elisha.
And we will speak about a lamp and light will be a portion in the Old Testament and a portion in the New Testament.
Sizohlanganisa lezi zehluko nizwe ukuthi nami ngithema ngilifunda ngambulelwa kuphi.
And we will put these two portions together and you will also understand when we preach what was revealed to you.
Bathu bamfundisi umushumayela intshumayelo nomushumayela izwi qala kuwe.
Reverend Stegen said when you preach a word, that word starts with you.
Wena khona qala isebenza impilo yakho uyizwizwe ukuthi likuthathaphi likubekaphi.
First of all, it works in your life. Where does it take you and leave you?
Ngoba neculo lithi mayiqale kimi imvuselele.
The song is, oh, may the revival start among first in me.
Na manje ngathi malifundise ungathi uNkulunkulu qala kimi ukhuluma ungabuko secela ukuthi inkosi qala kimi ukhulume nami uzomuzwa kuNkulunkulu ekusisa.
And when you read the word, say, Lord, speak to me first. Don't look at this one or that one, and you will see the Lord help you.
I guess itholakala ke isaka amashumi amabili. Isaiah 20, verse 27.
We will find the word in Proverbs chapter 20, verse 27.
Amashumi amabili esaka nevesi lamashumi amabili nesikhombisa.
Proverbs 20 and verse 27.
Isaiah zika Solomon.
The Proverbs of Solomon.
Solomon wayezalwa inkosi uDavid.
Solomon was the son of King David. A wise king that when he was given the opportunity, he asked for wisdom. To those who have found it, shall we read?
Letike umoya womuntu uyisibani sika Jehova.
The spirit of man is the lamp of the Lord.
Yayizindaba engaka ukuthi umoya womuntu uyisibani sika Jehova.
An amazing word. The spirit of man is the lamp of the Lord.
Siphila nje njoba siphila nje khona isibani engaphakathini lethu elisibani sika Jehova.
As we are living within us, there is a lamp which is the lamp of the Lord.
Bese liqhubeka lithi ke umoya womuntu wesibani sika Jehova siphenya konke okuphakathi komuntu.
And it continues, searching all his innermost parts.
Na yizwe indaba tekhulunywa kuculwa ngesibani sesizwe into ke la iBhayibhelini futhi sizwa la ukuthi umoya womuntu wesibani sika Jehova siphenya konke okuphakathi kumuntu.
As it was sung about the lamp, this word, the spirit of man is the lamp. The spirit of man is the lamp of the Lord, searching all his innermost parts.
Kushuthile sisibani sika Jehova esibeke uNkulunkulu isone siphenyayo konke okuphakathi kithina.
Now the lamp of God, which lamp of the Lord, which he put in our hearts, searches all our innermost parts.
Njengoba thina siyithempeli likaNkulunkulu.
As we are the temple of the Lord.
Umzimba wethu uyithempeli likaNkulunkulu.
Our body is the temple of God.
Sikubambisise lokho zinsizwa nabasha nabadala ukuthi lo mzimba wethu uyithempeli likaNkulunkulu.
Let's take hold of this, young men, young ladies and men. The temple which we have is the temple of God.
Umuthuka xabana nabantu ulwa nabantu bulalana nabantu utshontsha lo mzimba usuphatha kabi ngoba uyithempeli likaNkuluNkulu.
If you curse and if you fight and if you are at loggerheads with others, you are not treating the temple of God in the right way.
Ngoba lapho uNkulunkulu emdala umuntu wamphefumulela ngomoya wakhe.
Because when the Lord created man, he breathed his breath within him.
Manje buka ke manje lo mzimba ke mawungawuphathi ngendlela enhle siwuphatha ngendlela embi bese kuba kangakanani ke ngoba lo mzimba uyithempeli likaNkulunkulu.
And if you live in a life that is not in the way that the Lord wants to, you see that you are defiling the temple of God.
Abangake uma lo mzimba uwenzisa zonke izinto ezikhohlakala ezingamahlazo, khumbula lokho ukuthi lo mzimba uyithempeli likaNkulunkulu.
Imagine the body that you are in, doing all these deceitful, dishonorable things, and yet it is the temple of God. The spirit of man is the lamp of Jehovah.
Umoya womuntu uyisibani sika Jehova. Umoya nje womuntu uyisibani esikhanyisayo ukubona konke ophenyayo ukubona konke ukuthi akukho nokubi kuleli temple.
The spirit of man is the lamp of the Lord, and it lights and sees, is there anything in your innermost being? It searches for anything wrong.
Uma ingqondo yakho ikwenzisa izinto engasile, imicabango yakho ikwenzisa izinto engasile, umoya kaNkulunkulu uyaphenya konke okuphakathi ukubona ukuthi kuleli thempeli ke manje kulomzimba ke manje kwenzekani.
If your mind, if your thoughts lead you to do all dishonorable things, then this lamp lights the way and searches your innermost being.
Kuthwa uyaphenya konke okuphakathi komuntu.
Searching all his innermost parts.
Lesi sibani lesiphenya konke okuphakathi kwalomzimba oyithempeli kaNkulunkulu.
This lamp searches everything within the temple of God.
Ubona konke akukho kufihlekela uNkulunkulu, ukubona konke kuleli thempeli lakhe ukuthi kwenzekani phakathi kwalomuntu.
Seeing everything, there's nothing that's hidden. It searches everything within the temple of God.
Ngisho umuntu enecala ke kuthiwa kusaphenywa.
Even if someone is guilty and yet you're saying it's still being investigated.
Kuthiwa kuyaphenywa. Kwelesingisi kuthiwa kuyaseshwa, kuyabhekwa.
And you are still busy searching.
UNkulunkulu yena uyaphenya njalo ukubona ukuthi kuleli tempeli lakhe akukho inokubi okukhona kuyena.
And the Lord is busy searching within his temple. Is there nothing that is defiled to him?
Kodwa mase bephenya baphenya esesitokisini bephenye bephenye bemthola ukuthi hayi unecala bese bayamgweba.
And after having searched while the person is still in custody until you can find, now they are guilty.
Manje ke nakuthina ke usuku nokusuku uNkulunkulu uyaphenya ukuthi akukho yini okubi phakathi komuntu.
And with us, each and every day, the Lord is searching. Is there nothing that is wrong in the innermost part of us?
Impilo yethu uNkulunkulu uyayibuka ngesibani sakhe.
The Lord looks at our life through his lamp.
Uyabuka phakathi kwethu ngesibani sakhe ukuthi kuleli tempeli akukho yini okubi phakathi komuntu.
Searching with this lamp, is there nothing in the innermost parts of man?
Wako wathi ubamfundisi ngenilanga wathi abantu bekuthiwa umuntu ngoba emnyama.
Reverend Stegen once said that people would refer to the muntus because they are black.
Kanti cha uNkulunkulu edala wathi ake sidale umuntu ngomfanekiso wakhe.
But it is no, the Lord said, let me create man in my image.
Kalula thina sihlukanisa kalula nje ukuthi hayi umlungu umuntu indicolored. Kodwa kuNkulunkulu edala wathi ake sidale umuntu ngomfanekiso wakhe.
How quickly we differentiate black, white, or Indian. But the Lord said, no, I created man.
Kalula ke sikuthatha ngalondlela. Kanti uNkulunkulu wadala ukuthi ake ngidale umuntu ngomfanekiso wami.
So easily we try and make a differentiation, but the Lord said, I created man in my own image.
Wathi wena uma ungayifaki lapho uthi umuntu, kusho ukuthi ngamanye amazwi isilwane.
If you don't put yourself in that position as man, well then you are an animal.
Ungalikhiphi ke lelizwi ukuthi hayi likhuluma nabantu, noma likhuluma nabantu abansundu.
Don't take this word and say, this word is meant for the black people.
When you finish it, on the Lutumo Yawmunt, we see Baniska Jehovah, Sipenya Gonke, Okparati Gomunt.
And we need to understand that the Spirit of Man is the lamp of the Lord searching all his innermost parts. This is man.
Ubegis Ban, Ungulungulu Begis Ban, Parati, Guleli Tempeli Lak, who's Beggy Lelis Ban, Gucci. Abhekisise ngakho ukuthi akukho yini okubi phakathi kwethu thina bantu.
The Lord has put this lamp so that it may search us, search his temple if there's nothing defiled within man.
Akukho ngakasha ushone ngale ushona la ukuthi noma ucishe ilambu sengakwenza ukuthi nokuthi noma ngabe ngisedilophe noma ngilaphi angibona umuntu. Nasi sibani siphakathi kuleli tempeli uNkulunkulu ubona konke manje ukuthi ukupho kuphakathi manje nosukucabanga manje ubona konke.
There's no switch that you can switch off and say, well, now it's dark and you can do whatever you want, whether you are alone, whether you are in town. No, this lamp is always shining within us.
Noma ngabe kunemicabango emibi noma kunamaphupha amabi noma kwenzekani lesi sibani siyabuka esibeka uNkulunkulu kithina.
Whether you have evil thoughts, whether in your dreams, this lamp has been put in us by the Lord so that it can search us. And that's why the Lord Jesus said the kingdom of heaven is like 10 virgins.
Manje lezo ntombi sesizileke ukuthi lezi zasizula sasingenawo amafutha ebaneni sa.
And as we have heard, those virgins that were foolish, they had no oil on their lamps. But those who were wise had oil in their lamps. And that's why we need God's wisdom, so that we are found when he arrives to be complete and that we have his spirit.
Kodwa masiziwula ngokomoya sesithi siyanqonqoza sifuna ukwengena ezulwini kutholakala ukuthi amafutha ethu abengavuthi noma bengekho bengekho amafutha la ebanini zethu.
And if we are foolish spiritually, it will be found that when we arrive that we did not have oil in our lamps.
Nibambisiseke leli elithi umoya womuntu uyisibani sika Jehova.
Now let's grasp hold of this. The spirit of man is the lamp of the Lord.
Umoya nje womuntu uyisibani sika Jehova.
The spirit of man is the lamp of the Lord.
Ukholwa ungakholwa khona isibani uNkulunkulu asibekile kumuntu ngomuntu.
Whether you believe or you do not believe, the Lord has put the lamp in each and every one.
Unekhathi zakho uNkulunkulu aphenya ngakho konke okuphakathi komuntu.
And there are those times where the Lord searches every corner of man.
Ubuka amakhono onke ingosi zonke amakhosombo onke enhliziyo mayiphenya ukuthi akukho nokuphakathi komuntu konke okuphakathi uphenya konke okuphakathi komuntu uyaphenya amakhono nonke ingosi ngengosi amakhosoba ngamakhosomba uyabheka lenhliziyo.
Searching every corner, every nook and cranny, every innermost part of man.
The
faith of man is, that's why, very important.
Ngoba umuntu noma ukholwa ungakholwa kodwa uNkulunkulu usibekile isibani ngaphakathi ekumuntu.
If you believe or do not believe, the Lord has put a lamp in each one.
Umoya womuntu uyisibani kuJehova.
The spirit of man is the lamp unto the Lord.
Angathi noma besiqonda lokho ukuthi siphila nje la emhlabeni senze izinto noma ikuphi esikwenzayo kunesibani nje uNkulunkulu asibekile kumuntu.
I don't know whether we understand it. As we live, the Lord has put a lamp in each one.
Siphenya konke okuphakathi komuntu.
Searching all his innermost parts.
Uyikhola umzalwane, awukholwa ingane, unani unjani, noma uyatshontsha, uyagqekeza, ubulala abantu, wenzani, okwenzayo, ukukhohlakala. Kodwa kunaleso sibani asibekile uNkulunkulu aphenyayo kumuntu ngomuntu. Konke okuphakathi komuntu uyakuphenya usuku nosuku.
As a believer, as an unbeliever, whatever you're doing, whether you are busy robbing, whether you are busy stealing, every day the Lord has put this lamp so that he searches man.
Nina bakaNkulunkulu nanikholwayo kumele nibambisise lento ihlale kunina nazi ukuthi ngaso sonke isikhathi kunesibani sila ukuthi siyavutha noma sivuthi.
You who belong to the Lord, you who are his children, you need to daily understand that this lamp is searching in you, and whether it is alive.
Uma efika uNkulunkulu uyothola sivutha endeso sibani noma uyothola singenamafutha sokubusa imoya emibi na.
When the Lord returns, will he find that your lamp is burning, or whether it's off and that evil spirits have entered?
Khona uNkulunkulu okunyakubekile kumuntu unembeza.
There's something else the Lord has put in man, and that is the conscience.
Kodwa kubantu ababulala abantu nabatshontshayo nabaphila ezonweni bafela unembeza sebenza noma ikuphi ukukhohlakala akusekho nonembeza nje.
To those who murder, to those who steal, to those who sin, that conscience has died and they cannot see it anymore.
Labo bantu sebefela unembeza sekwazi ukubulala ngisho ingane sekwazi ukubulala ngisho umndeni awuqoba qobe ngenhlamvu ongena bulale amnquma uqhoqhoqa umuntu afe sefele yini unembeza.
That conscience has died. They are able to murder, whether it is children, whether it's family members. They can riddle them with bullets in murder. And why is that? Because the conscience has died.
Abantu sebephila emajele, baphila ngokuboshwa, baphila ngotshwala, bayabhema idakamizwa ngendlela eziningi, sebefelwe unembeza.
People live in prison. They live in smoking alcohol or drugs. Why is that? Their conscience has died.
Kodwa mangabe beliswa izwi likaNkulunkulu baphenduka, uNkulunkulu yabaguqula bebe idalwa ezintsha.
If they hear the word of the Lord, the Lord changes their life, and then they become a new creation and children of God.
Ngoba leso sibani mase sitholile sathola lamafutha sinokukhanya.
When that lamp has received oil, it has light.
Ngoba noma ungakhanyisa mangekho lamafutha ngeke sivuthe.
Even though you can try put it on, if there's no oil, it will not burn.
Ingakho ke manje umuntu kumele ayikhalele ukuthi inkosi ngiphe nami lamafutha ukuze ngihlale ngivutha ukuze ibuye inkosi.
And that's why you must have this prayer. Oh Lord, may I have this oil that I always burn for you.
Uhle intombi eshisekela lokho insizwe eshisekela lokho mama no baba noma ubani akushisekela ukuthi ngiyafisa ukuthi inkosi mayifika ingifice ngivuthele inkosi sibani sami sivutha sinalawo mafutha.
May it be the desire of every young man, young lady, everyone, may I always have oil so that when the Lord returns that I am burning.
Sizofundena ke sofundi testament elisha sesiyaphuma ke kwelidala manje sesizwile ukuthi sibani siyinto enjani sibeke kumuntu ekusona siphenyayo ukuthi konke akukho inokubi phakathi kwalomuntu.
Now as we said we're going to go to the New Testament, in the Old Testament we saw that we have this lamp which searches us and sees whether we are right before the Lord.
Ngoba sibekiwe nje sihleli. Ngeke wena usibone kodwa uNkulunkulu uyibekile isibani la ngaphakathi kuthini.
It has been placed there. You will not see it, but the lamp is there. The Lord has put it there.
Uyaphenya njalo ukuthi akukho enokubi kulomphefumulo lo.
Searching to see if there's nothing evil in this soul.
Uma ngabe khombisa wena yanalana ke esiphambanweni ukuthi nakho uNkulunkulu angikhombise khona zothola ukusizakala.
And if something has been revealed to you, go to the cross, bring it to the Lord and say, this has been revealed to me.
So funda ke incwadi yokuqala kaJohane, 1 John chapter 1 verse 5.
We will read 1 John chapter 1 verse 5.
Ake siphenyeke ke sizwe ke manje ukuthi kuthiwani ke lapho kuNkulunkulu esekukhombisile ke manje ukuthi kukhona ongalungile la engaphakethini lakho.
Now let's search and see what the word says. If the Lord has pointed out there's something that is wrong.
Bese kusuzozwa ke mawukhona izinto ezingalungile kumele ukuthi umuntu enze njani.
And if there are those wrong things that are in you, now you will see what needs to be done.
Inkosi Jesu uya noNkulunkulu uya nomoya uyakwazi ukukhuluma kumuntu azibone ukuthi yena uphila impilweni.
God and the Lord Jesus have a spirit in which they can search and see what life you live.
Enkathe sephenyile wabona ukuthi khona lokhu nalokhu lapho sokuveza kuzozwa ukuthi uNkulunkulu ubekani kule ncwadi kaJohane.
And after having searched you and shown you, we will read now in 1 John what the word says.
It's a verse lesihlanu.
In verse 5, it says, walking in the light.
I guess is ukuthi kuyini ukuhamba ekukhanyeni.
Let's see and understand what it is to walk in the light.
Ukuhamba ekukhanyeni sizwe ukuthi ngokomoya kukhona kuyinto enjani ukuhamba ekukhanyeni.
Walking in the light, to see spiritually, what is it like to walk in the light?
Kulethike nanti izwi esalizwa kuye sanishumayisa lona lokuthi uNkulunkulu ungukhanya ubumnyama abukho kuye nakanye.
This is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light and in him is no darkness at all.
Nalizwa ke izwi esilizwa mihla yonke sishunyayisa lona nangani konzo zonke noma ngemncwabo nangani sishunyweza ngalo uNkulunkulu ongukukhanya.
Listen to this word which we hear every day, which we hear at funerals, which we hear in services, that God is light.
Noma ngemncwabo sizwa ngalo uNkulunkulu, sizwa ngalo Jesu okhulunywa ngayo ngokukhanya.
Even at funerals it's spoken of this God who is light.
bese ke ku verse lesithupha lithi uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sihambe bemnyameni sinamanga asenze iqiniso.
Verse 6, if we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
Yeswa ke uma thina sithi sikhanyeni kodwa saphila impilo yokumnyama senze izinto zokukhohlakala singabanye abantu abangabaqambi bamanga.
You see, if we say that we walk in the light and yet we are in darkness and practice things of darkness, it shows that we are people of darkness.
Iqiniso alikho kithi.
The truth is not in us.
Uma ngisaqamba amanga ngisakhohlisa abantu ngihambe ngamanye ama iqiniso alithe likho kimi futhi ngamanye amanzi ngisahamba ebumnyameni.
If I lie and deceive others, it shows that the truth is not in me and that I walk in darkness.
Ngoba mase lifikile izwi lakhanya ngaphakathi likubonisa ngobubi bakho.
If the word has come in and it has lightened you up, it sees you, you see your own darkness.
Bese verse lesikhombisa lithi kepha uma sihambe ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye komunye negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke.
In verse 7, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin.
Igazi likaJesu alikhethi.
The blood of the Lord Jesus does not choose.
Liyasihlanza ezonweni zethu.
It cleanses us of our sin.
Alikhi ukuthi liyashiya lesazono lihlanze lesazono.
It's nothing that it says. It cleanses these sins but leaves those sins.
Ligazi lendodana kaNkulunkulu lihlanze ezonweni zonke.
It is the blood of the Son of God and it cleanses of all sin.
Elinjani leligazi elingakayihlanzi lento nalento?
What blood is this if it hasn't cleansed this and that?
Elinjani leligazi elihlulekayo ukuhlanza lesi sono, elihlulekayo ukuthi umuntu ahlukane nalesi sono? Elinjani leligazi?
What kind of blood is this that doesn't help you to overcome and to, yeah, that this sin is still in you?
Kodwa sizinto esimanga la ku verse 70, kepha uma sihamba ekukhanyeni. Nezwa uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye komunye negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni.
Verse 7, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. There is a unity in this blood of the Lord Jesus. There's nothing that you say, you know, this person, I don't know, they're not for me. You, when you see them, you become irritated. When that person comes in, you're just angry and you say, oh, some person just leaves the room. When the blood of the Lord Jesus comes, it makes us one.
Ngoba sidlulela ekuhlambululweni lona igazi lenkosi yethu Jesu Kristu.
Because we have passed by the cleansing of the blood of the Lord Jesus Christ.
Elinjani leli gazi likaJesu elingadani ukuthi ube munye nabanye?
What blood of the Lord Jesus is in you if it doesn't make you be one with others?
Ngoba mase lifikile igazi likaJesu lidala ubunye, lidala ukuthandana, lidala ubudlelwane.
When the blood of the Lord Jesus comes, it creates unity, creates a brotherly love and a oneness.
Isimanga lesi sikuzwala akukho ukuthi liyakhetha ukuthi hayi anganqoba ukuthi nokuthi angakwazi ukuhlukana nokuthi. Mase lifikile nje igazi likaJesu liyahlanza liguqule yonke into ngalo igazi likaJesu.
It is amazing. There's nothing where you say, I have not overcome this. This sin I haven't been able to overcome. It the blood of the Lord Jesus cleanses.
Elinjani leli lingakwazi ukuthi likwenza ukuthi uhlukane nalesi sono.
What blood is this that doesn't help you to overcome the sin?
Ngabiloni igazi lika Jesu ngempela ngempela.
Is it truly the blood of the Lord Jesus?
Awihlole ukuthi ngempela okunjani wena uma kusabusa lezi zono nalezi zono kodwa ukuthi uyakhole usindisiwe.
Why don't you search yourself? If you say these sins still troubled me and yet you say you saved.
Bese ke ku verse lesishiyagalombili.
And in verse 8.
Uma sitha sina sono siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. Uma sizivuma izono zethu uthembekile ulungile ukuba asithethelele izono asihlambulule kukho konke ukungalungi.
If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
Yena uthembekile uNkulunkulu.
God is faithful.
UJesu uthembekile.
Jesus is faithful.
Ukuthi uma sizivuma izono zethu angakwazi ukusithethelela.
If we confess our sins, he forgives us.
Abanye abayithandi leyo nto bazi ukuthi kuyivuma izono kuvela ungene egamelweni uyihluthilele khona uthandaze hawu ubona ukuthi ngakho ngalokho usuthethelele.
There are those that do not like it. They say, you go into the room, you lock the door, and then you confess your sin, and then you feel that you've received forgiveness.
And the Bible ithi vumani izono komunye nikhulekelane ukuba nisindiswe.
The Bible says, confess one to another and pray for each other that you may be saved.
Manje lana sizinto esimangakela ukuthi ulungile ukuba asithethelele izono asihlambulule kukho konke ukungalungi. Maka kuthiwa nje sibani banakalungile kusho ukuthi igazi kaJesu ngabe selwenzile umsebenzi na.
An amazing word, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Maybe in your family you are known, you are like this and like that. Maybe in the place that you live, people know that you are unrighteous. They know that you are immoral, or whether you steal or whatever you do.
Kodwa manje sifikile lelo gazi lika Jesu liyakuhlabulula uzo nokungalungile kutholakala sibani bani uselungisiwe ngegazi lika Jesu.
But when that blood works in you, it makes you righteous and it all can see that the blood of the Lord has worked in you.
Ake sise ke evesini lesishiyagalolunye.
And let's see here in verse 9.
Lutwalowo othu sekhanyeni abezonto umzalane wakhe usebunyameni kuze kube kalokhu.
That's chapter 2 verse 9. Whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness.
Yabonga isahluko sesibili ke manje iverse lesithakolweni. Lowo othu usekhanyeni abezonto umzalane wakhe usebunyameni kuze kubalo kalokhu isahluko sesibili ke manje. Likubeka ngokusobalange manje.
Chapter 2 verse 9 puts it so clearly. Whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness.
Akushiyo ukuthi nini ningakholwa.
Doesn't say you who are not unbelievers.
Selikhuluma nathi ke singabazalwane manje.
It's speaking to us, we who are brethren.
Esibizwe ukuthi singabazalwane sisindisiwe.
We who call ourselves brethren and be, that we are saved.
Manje lithi lina lowo othi usekhanyeni ebezonto umzalwane wakhe usemnyameni kuze kuba kalokhu.
It says, whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness.
Kanti nabazalwane bayazondana.
Do brethren hate each other?
Ngiyamzonda ubaba, ngiyamzonda uma, ngiyamzonda udadewethu, ngiyamzonda umfowethu, ngiyabazonda osibanibani nosibanibani, kodwa umuntu ebeyibiza ukuthi ungumzalwane.
I hate my father, I hate my mother, I hate my brothers or so and so, and yet you call yourself a believer.
Kodwa sizwa kahle ukuthi uma usamzonda umzalwane wakho, usebumnyameni.
But we have heard, if you still hate your brother, you are in darkness.
Izulu libeka ngokusobala nje uthi odadewethu ngiyabazonda. Ngiyamzonda umkhwenyana wami, ngiyamzonda kanje kodwa ubuhleki umhlekisa umenzela okuhle kodwa ngaphakathi khona ukumzonda.
Where you say, oh, I love my sister, I love my father. But in your heart, there is something different. There is still hatred in you. Whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. If I still have a hatred for my brother or sister, I am still in darkness. I love the word of the Lord because it puts the matter so plainly. You say that you live in the light, but yet you still hate, so you are in darkness.
Verse 11,
but whoever hates his brother is still in darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. And in Zulu it says, if you hate one of your brethren, but whoever hates one of his brethren is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes.
Noma ngabe uyabonisa ukuthi ayilungile lento enjeni nalenjeni, akulungile ukuthi nomndeni ningazwani, akulungile ukuthi ungazwani nomakhelana, kodwa amehlo mayisephuphuthekile ngasaboni kahle, akaboni noma eboniso.
Even if someone is advised, you cannot hate your family members, you cannot walk like this, but their eyes have been blinded and they don't hear anything. It's frightening that among brethren there is a hatred. But spiritually it's so clear, those who still have that, they are walking in spiritual darkness. The word tells us that the Lord is light. When the light has come into a person's heart, it takes away the darkness and it shows them the darkness. And a hatred for other brethren comes to an end because the light has come.
Where
you can testify, I used to have grudges and hatred, but when the Lord Jesus came, my life was saved.
Verse 17, bantwanyana ngokuba nithethelwe lizono ngenxa yabantu ngegama lakhe nginilobela nina boyise ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni.
And then we read in verse 12, I am of the same chapter, I am writing to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. I am writing to you fathers because you know him who is from the beginning.
Nginilobela nina sinsizwa ngokuba ninqobile omumbi.
I am writing to you young men because you've overcome the evil one.
Nani sinsizwa niyalobelwa la, nani bobaba niyalobelwa la ukuthi kumele mase nithethelelwe nibe ngabanqobayo.
To you young men, to you fathers, I am writing to you that when you have been saved, that you will also be overcomers.
Ubaba twaboyise zinsizwa kumele nqobe.
Fathers, young men, you must overcome.
kukhona inokunqoba ngoba lithi iBhayibheli khona ukunqoba la igazini lika Jesu.
The Bible says there is victory. You can overcome and through the blood of the Lord Jesus.
Ntombi kukhona inokunqoba noma kukho ukunqoba.
Young lady, is there a victory? Are you able to overcome?
Kuthwa khona ukunqoba okubi.
There is an overcoming of evil.
Ngabe wena okubi usukunqobile in igazini lika Jesu.
The evil, have you been able to overcome it through the blood of the Lord Jesus?
Izwa ntombi mama usunqobile yini kokubi.
Young man, young lady, mother, have you overcome evil?
Ilelo kizwe kumele libuse empilweni yakho ukuthi ngabe igazi lika Jesu selwenze ngempela nomsebenzi. Uma lingakawenzi umsebenzi kungani pho okubu saqhubeka nakho.
That is the word that should be busying you. If you still have sin in you, darkness has the blood overcome.
Lithi ke kuverse 14 shumnane lithi nginilobela mantwanyana ngokuba niyamazi uyise nginilobela boyise ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni nginilobela zinsizwa ngokuba ninamandla linamandla izwi likaNkulunkulu lihlala kini lininqobile okubi.
Verse 14, I write to you fathers because you know him who is from the beginning. I write to you young men because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the evil one.
Izwi likaNkulunkulu liyakwazi ukunqoba uma selwenzile umsebenzi zinsizwa bomama zintombi.
The word of God is able to overcome if it's done its work, young men and young ladies.
Ngabe wena selwenzile lo msebenzi ukunqoba.
Has it done this work of overcoming?
Uma saphenda usathi mawuthunya uthukuthele, usakhulunyisa uthukuthele, selwenzile ukukhombisa ngokusobala ukuthi izwi likaNkulunkulu alikawenzi.
If you are sent somewhere, or do you still get angry if someone still chats with you? Do you get angry if it's still that? It shows that the word has not worked in you.
Uma sathuka inhlamba, usene mcabanga emibi, senamaphupha amabi, ngabe sewenzile lo msebenzi na? Sekhona lezi zinto ezimbi, ngabe sewunqobekile na? Cha, liyaphika la ukuthi akwanqobeki.
If you curse, if you have evil thoughts, if you have evil dreams, has it done its work? The word tells us no, it isn't so.
Khulunywa ngeinsizwa la khunywa ngobaba, sinsizwa. Ngabe ngempela ninqobile noma ninqobile na? Zintombi seninqobile la noma ninqobile? Bobaba seninqobile na?
Young men, fathers, young ladies, it's written to you. Have you overcome?
Ngoba likubeka kuverse 17, izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo. Kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube kuphakade.
In verse 17, and the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever.
Kuthwa khona inkanuko zezinhlobonhlobo la izweni eyibusayo kubantu, kodwa kuthwa nezwe liyadlula.
There are all kinds of desires and lusts that rule in people, but the world does pass away.
Kodwa thina esihlala ukuthi kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade.
But whoever does the will of God abides forever.
Sidinga ukwenza intando kaNkulunkulu, senze kaNkulunkulu. Ilesi sikhathi ke manje intando kaNkulunkulu izokwenzeka ngoba sihleli kuyona kuze kube phakade.
We need to abide in the Lord and do his will that we may abide forever.
Sesiyanga semaphethelweni.
And going towards the end.
Isahluko sesine.
In chapter 4,
verse 4.
And verse 4 as well.
Ningixolele ukufunda amaverse amaningi, ufuna ukuthi niqonde nje ukuthi isimo sokumkhonza uNkulunkulu nesekukhanya nesesibani simele siphile kanjani empilweni zethu.
If you'll excuse if I read many verses, but I would like us to understand how it is to live in the Lord for that lamp to shine and search in our lives.
Nina ningaba kaNkulunkulu, nina ningabantwanyana nibahlulile ngokuba lowo okini mkhulu kunaye osezweni.
And Chapter 4, verse 4, little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world. We have one who is greater than everything within us. We serve an almighty God who rules in our lives. If he is in us, there is nothing that can shake us. We serve a great God who forgives and cleanses our sins.
Verse 5,
and in verse 5, they are from the world, therefore they speak from the world, and the world listens to them. What is it like if people speak the things of this world, and yet they say they believe? How is it if people look at pictures that those in the world look at? They look at pornography and yet they say they are believers. And then they live an evil life by what they look
at.
They speak the things of this world and yet they say they believe. But they live a life of this world and yet they say they believe. In verse 6, we are from God. Whoever knows God listens to us. Whoever is not from God does not listen to us. You see how the word just gathers us together. Now let's just see, where do we stand? We who are from God, they listen to us. We who are of God, they see that we believe. But the one who is not of God doesn't hear
us.
You can preach and preach, but someone who is not of God does not understand. The one who is not of God. Now you know, if it is preached in the week or in the Sundays, do you understand? Do you hear or not? People of God speak of God. It goes in the one ear and out the other ear. Sunday comes. The following day, you continue in your sin. Those who preach, preach. Those who sing, sing. And those who testify, but you don't hear because you're not of
God.
And it all gathers us together. Now, as it's being preached, do you hear or not? If you're not of God, you hear nothing. Now, have you discerned? Have you parted? Do you hear or not?
So
if you do not understand, the Bible says, then you are not of God. And it continues, but we know the spirit of truth and the spirit of error. If you are of God, you will see, oh, my child has gone astray. You will see that your husband has gone astray.
Uzobona ukuthi umkami usedukile.
Or my wife has gone astray.
Uzombona udadewethu ukuthi usedukile.
You'll see my sister has gone astray.
Uma unomoya kaNkuluNkulu.
If you have the Spirit of God.
Kodwa uma ungaboni unganawo umoya kaNkuluNkulu uzobona izinto ukuthi sahamba kahle.
If you do not see and cannot discern, then you do not have the Spirit of God. See whether things are still going well.
Belfundi iBhayibheli.
You read the Bible.
Belfundi iBhayibheli lo muntu lo.
Was this person reading the Bible?
Bethandaza.
Were they praying?
Kodwa manje sekwenzekani manje.
But what has happened now?
Ubecula.
They used to sing.
Kodwa manje sekwenzekani manje.
But now what has happened?
So Paulani ke manje.
And what do you notice?
Kodwa manje ungemona umoya kaNkuluNkulu awuzukubona ukuthi uPaul ukuthi hayi bekade uhamba manje seguqukile.
If you do not have the Spirit of God, you will not see. Oh, this one was walking well, but now it's changed.
Uzohlukanisa indlela akhuluma ngayo ukuthi kule akuseyona umoya kaNkuluNkulu usedukile.
You will discern. The way he speaks is not the Spirit of God. They have gone astray. And that's why the word in Galatians says, may you not be led astray.
Do not deceive.
Sorry, do not be deceived. There are those who are deceived. And then they get lost in the walk with the Lord.
Kodwa mangabe benomoya kaNkuluNkulu bazokwazi ukubona ukuthi uma sengiphupha lamaphupho umuntu ayibone ukuthi hayi sengumuntu osedukile. Mase ngicabanga le micabango senginjengomuntu osedukile.
If they have the Spirit of God and they have these evil dreams or evil thoughts, they see, oh, I am someone now who has been led astray.
Oh, ma igazi lika Jesu lisihlanza lisihlambulula.
If the blood of the Lord Jesus has worked and yet there is no unity, is that not being deceived? We ask Baba Gobane to please close for us. Thank you very much for that which we have heard. God's word is so clear and it is the truth. It's spoken of the light, the lamp that goes with us and goes with a man.
Nokuthi lokhu kukhanya ikhona ukuphenyisisa ukwenza kwami, cabanga kwami.
This light, it searches the way I do, the way I say, how I do.
David uthi kumahubo 139, Jehovah uyangazi, uyangiqonda, wazana nami kusuka phansi kuya phezulu, wazana nemicabango yami. Ubona imicabango yami kude. Athu uDavid ulwazi olunje luyangimangalisa.
King David in Psalm 139 he says, O Lord, you have searched me. You know my thoughts from afar. You know my getting up and my lying down. How great is your knowledge.
UNkulunkulu siqonda kangcono kunalokho ukuthi nesiqonda siyikho.
God understands us better and knows us better than what we know ourselves.
Thina singafihla izinto, sicashisa izinto, kodwa phambi kwakhe sobala ngaphezu kolwazi lolu thina esinalo, ukukhanya kaNkuluNkulu okukhanyisa izinto zibe sobala.
We can hide things, we can deceive ourselves, but God's light brings to light anything, whatever we have put and have hidden.
Kuthiwa lokhu kukhanya kuphenyisisa konke okuphakathi komuntu.
And that this lamp, it searches all his innermost parts.
Ngoba phambi kaNkuluNkulu akukho esingakufihla, akukho okufihlakeleyo kusobala konke.
Before God, there's nothing we can hide. Everything is open for the Lord to see.
Kulunkulu uyayibona izono zakho. Noma ungafuni ukuyilungisa, noma ungena nazo uphuma nazo, uNkulunkulu uyazazi. Noma ungayigodla, kodwa yena uyazazi izono zakho.
God knows every sin. Whether you try and hide it, whether you try and keep it away, God knows everything.
Noma ngazama ukuthi ngibe muhle phambi kwabantu, kodwa phambi kaNkulunkulu kuma isithombe okuyisona sona maqondana nami nempilo yami.
I can try and live a good life before people, but God knows exactly what our life is like.
Singabukeka sibahle la sigqoke kahle. Abantwana bakaNkulunkulu beze esontweni bembethe kahle njengabantwana bakaNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu ubona ungale yini esenhlizweni. Konke kusobala kuyena kunalokho thina sicabangayo.
We can have a good appearance. We wear beautiful, decent clothes. We look good. But the Lord knows and He understands us even way better than what we can even imagine.
Thina sibona ngaphandle, kodwa uNkulunkulu ubona imicabango. Uyibonise kude. Uhlakanipha kaNkulunkulu, bani ungakuqonda ukuhlakanipha kaNkulunkulu.
We see the outside, and yet the Lord knows every desire, every thought, even sees the thought coming from afar.
Kuthiwa lapho uNkulunkulu edala izulu nomhlaba, kuthiwa kwakuyixhaphozi, kuwutwa, kungekho impilo. Masifunda Genesis 1 verse 3. Wathi uNkulunkulu makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya.
When the Lord created the heavens and the earth, there was nothing. It was the Lord then in Genesis 1 verse 3, the Lord said, "Let there be light," and there was light. That light differentiates, parts things. That light took that which was dead and brought life into it. That light, things which were not obvious to see, suddenly were very clear. That light shows the top, shows what's inside, and shows even below. It's like a glass.
It is a
sign for us to see that that is what the Lord sees. He can see right through exactly as we are.
Ingakhoke lelizwi lanamhlanje lisiphosela inselelo ukuthi uma sihambe ekhanyeni singabantwana bakaNkulunkulu kufuneka cace ukuthi sahlukile singabantwana bakaNkulunkulu.
And that's why this word is a challenge to us. If we live in the light, we are clear for the Lord to see, and that people can see that we live for the Lord.
Ubumnyama bukho kithi, kungena ukukhanya kaNkulunkulu okusikhanyisela ubunjalo bethu.
There's no darkness in us because the Lord's light has come in and it has searched us and shown us who we are.
Ukukhanya kaNkulunkulu okwambula izono zethu zabasobala.
The light of the Lord that put our sin open to be clear.
Ukukhanya kaNkulunkulu okuvezelayo ukuthi sambe khanyeni noma sambe bomnyameni, masise bomnyameni yini okumele siyenze.
The light of the Lord that shows us, are we living in light, in darkness? And if we're in darkness, what we must do?
Umethe uNkulunkulu bomnyama bukho kuye, kumele ukuthi nathi bomnyama bungatholakali empilweni zethu.
The Lord says there's no darkness in Him. In our lives, there must also be no darkness.
Bekumele ukuthi noma bengebonakale impilo yomntwana kaNkulunkulu, bengebonakala abanye abantu. Kodwa thina sesikhanyisiwe ngezwi likaNkulunkulu, bekubonakala igqama ivela lento ukuthi banomahluko, abasenjengakuqala ekukhulumeni kwabo, kuyabonakala ukuthi khona okudalekile ngalokhu kukhanya okhanyisa izinto.
Well, the life of one who is of God, you can see that that life has been changed. And for everyone to see this life has been changed is something different.
Umbuzo omkhulu lokhu kukhanya kufinyeleleni kweyami impilo na.
The great question, has this light penetrated into my life?
Lokhu kukhanya uyabonakala inimehluko ukuthi ngihambe ekukhanyeni kaNkuluNkulu akukho kufihlakele. Yena ofunda imicabango yami ikude.
That light, has it penetrated? Is it evident for all to see? This life has been changed in that the Lord can see our thoughts from afar.
Thina sikwazi ukubona imicabango yomuntu nemizindlo yomuntu kodwa uNkulunkulu uyayibona isobala kuyena.
We cannot see the thoughts and the desires of another, but the Lord can.
Kodwa masihamba sinalokhu kuqonda kokukhanya kaNkulunkulu okukhanyisa inhliziyo kukhanyisa ubunjalo bayo. Bekumele sihambe ngokumesaba uNkulunkulu sazi ukuthi siphambi kwakhe njalo iso lakhe liyasibuka ukusuka nokuhlala.
If we truly understand this light and it has worked in our hearts, then we should walk in trembling and fear before the Lord because we know that he sees everything.
Uma ngaba siqondi lokho kufanele ukuthi noma mayiphuma lenkonzo kunokudideka ukukhona ongakuzwa. Noma uyibonela futhi ukuthi hayi mina ngisese bomnyameni. Musa ukuphuma wena uhambe nabanye abantu. Sala wena ulungise indaba yakho noNkulunkulu.
And if you realize that this light hasn't worked in your life, then and you are confused, it is your opportunity when others leave. Stay behind. Ask the question so that you can receive help today.
Uma kukhona ukubonayo ukuthi hayi mina ngembethe ingubo emnyama. Ngembethe ukufa, ngembethe ungaphili, ngembethe ukuphambana nokuyintando kaNkulunkulu, ithuba lakho lokusala bephuma abanye. Mina ngifuna ukusala ngilungise indaba yami noNkulunkulu ngoba ngiphambi kaNkulunkulu. Bona konke ngami, wazi konke ngami.
If you see that you are in darkness and that you wear a black cloak, oh, stay behind. Bring it to the Lord. While others leave, may you stay behind that you will receive help.
Ukuze masa abantwana kaNkulunkulu sambe khanyeni sizwele ukuthi omunye nomunye uthe khaxa. Omunye nomunye khona lobu bomnandi bokuthi sambe khanyeni kaNkulunkulu.
And as children of God, that we are in the light, oh, and then there's a brotherly love. There is a unity. You just see that it is going together.
Siyanxengwa ukuba sibuyele kuyena ngenhliziyo ukuba sibe nenhliziyo ehlanzekile ngoba yikho lokho okusahlukanisa noNkulunkulu sono nje sono sono sidala ubutha nodonga phakathi komuntu noNkulunkulu.
And we are being invited. May we come. If there is still a partition, if there is still darkness, come and make it right because only that parts you from God.
Ngoba ngeke sifihle izono zethu yena uyazibona isobala phambi kwakhe.
We cannot hide our sin. It is clear before him.
Ungayifihla izolo ungayiboni kodwa ngeke uyifihle kuye.
You can hide it that the world may not see it, but you cannot hide it from God.
Asikhulekeni.
Shall we pray?
Baba sezulwini siyabonga ngokukhuluma kwakho.
Our heavenly Father, thank you for the way you have spoken.
Siyabonga Nkosi izwi lakho elingcwele.
Thank you Lord for your holy word.
Siyabonga Nkosi ngoba lona ligcwele ukuphila.
Thank you Lord because it is full of life.
Uma besiyolithatha njengoba lenjalo nathi besiyogcwala ukuphila.
If we would take it as it is, we also would be filled with life.
Sisize Nkosi singazenzi likhona inhliziyo zethu siphenduke la kumele siphenduke khona.
Help us, Lord. May we not harden our hearts. May we repent there where we must repent.
Bese kuthi inkosi impilo esiphilayo sesiphendukile kubonakala inkosi ukuthi impela sivalelisile kokwezwe sesingabantwana bokukhanya.
And after having received repentance, that we would live a life that all would see that the darkness is gone and we are children of light.
Siyabonga inkosi izwi lakho.
Thank you, Lord, for your word.
Amen.
Amen.